Nkwasɛm brɛ ni onua ebrɛ aso sɛ babetie nkwasɛm. Ɛyɛ msomfo Akwa Hayford ɛna ne mbɛkyɛ asɛm yi. Ɔbɛde asɛ wobɛfrɛ obi bi ɔbɛn wɔ no. Wasom wɔ sɛ nkwa asɛm ebrɛ etu. Ɛne deɛ mu mɛsrɛ sɛ wobɛsiw tra ase na yɛabɔ mpae. Ɔde mfam ɔbɛmufoɔ mada wase wɔ akwannya wode ama yɛ nnɛ. Ɛda wase sɛ woama yɛhu nnɛ. Ɛbrɛ sɛ sɛ bɛwo sɛ hu da foforɔ te sɛ ni na wotwe foforɔ bosomfoɔ no afe foforɔ. Dom ka ye ho bi adwene yɛnte aseɛ ni ɛbrɛ a woma yɛbɛtie w'asɛm na ɛtuma no mu ahyɛ wo kristo din kronkron animnyam. Ɛda wase sɛ wona woadom so tie berɛ biara na woyɛ ma yɛ. Onyankopɔn gya ɔbaa no wo kronkron din mu ɛne yɛbɔ mpae. Amen. Me nua ɛyɛ nkwasɛm na nkwasɛm ɛfiri Lifeword Media Ministry hɔ ana yɛde brɛ wo. Ɛnnɛ asɛm yi mato ne din sɛ Good Attitude Opens Doors and Opportunities. Good Attitude Open Doors and Opportunities. Ɛsu ban papa ɛbue ɔpono ɛne akonnwa bebree ɛba yɛasetena mu. Ɛpono a ɛbue ma yɛn, ɛbi ne yɛdie, ɛbi ne nkɔsoɔ, ɛbi ne ayaresa, ɛbi yɛ mpuntu, ɛbi yɛ kankɔ ɛne mpagya, ɛka yɛn ne yɛbusua. Asɛm yi, ɛbɛtumi akan biribi wɔ Philippians chapter 4, verse 13. Ɔsɛ metumi adeɛ nyinaa ayɔ wɔ Kristo a ɔhyɛ me den no mu. Paul asɛm a ɔtwɛ kɔma a Filipifoɔ yi, Philippians yi sɛ, ɔmfa ho ne nneɛma a ɛsie, ɔmfa ho ne papa ne nea ɛsiw n'abrabɔ mu no. Wobɛtumi ayɛ biribiara abrɛ a Kristo ɔhyɛ ne din mu. Ɛde m'asɛm yi, mɛde wo bɛnante ɛwɔ ɛdisɛm ankasa mu. Na ɛdisɛm no bɛda nneɛma bebree di ɛma yɛhu. Yohane ɛdisɛm a Onyankopɔn nam no so ɛtwerɛeɛ. Ɛti mmiɛnsa. Ne yi mu a yɛnson ɛde ɛkɔ. Ɔbɔ de ara ne yɛatesɛm baako baako baako. Na sɛ wohwɛ ɛtiri asɛm a ɛwɔ ɛdisɛm ti mmiɛnsa yi mu nson no a ɔse na Philadelphia ɛhoma. Ɛhoma a ɔbɔfoɔ no ɛde kɔmaa Philadelphia asafo no. Na afotuo a ɔtu wɔn ɛho asɛm na me ne wo ɛbɛkyɛ yi. Sɛ wohwɛ a sɛ woka ɛdisɛm no a ɔsɛ nsɔre nson no ɔde obiara krataa ɛkɔ kɔmaa no. Ba mɛhwɛ saa safo yi. Yɛnkan ɛdisɛm ti mmiɛnsa yi mu nson no ɔse na Philadelphia asafo no mu bɔfoɔ no twerɛ kɔma no sɛ sɛɛ na ɔkronkronni ne ɔnokwafoɔ ne deɛ ɔkura David safoa deɛ ohini a obi ɛntu mu na ɔtu mu a obi nso ɛntumi hini ɛseɛ. Menim ndwuma. Hwɛ, mede ɛpono a wahini masi w'anim na obi ntumi ntum, ɛfiri sɛ wo ahoɔden ketewa bi na wodi m'asɛm so na woampaw me din. Amen. Deɛ wosi ha. Onua, wohwɛ nhoma yi a nekenka mu ayɛ na mekenkan hɔ a na ɛyɛ medeɛ bebree hyɛ. Sɛbi akenkan no koraa sɛmmerɛ kenkan wɔ a ɛyɛ na ɛyɛ ma nhɔfoɔ a na ɛyɛ me anika na ɛma mahunu sɛ deɛ Onyankopɔn ayɛ no 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 dia odi ne sabeka no obi ne obetimi ase no epe bebre ana onyame bi odom pruma ye ya su ene ye banti no ya na ma eponu mu eto ye hwe se o se the open door Jesus Christ no kura devil safo ano na sa safo okura yi e kire se authority and power to me any ahoden safo ne kura no na se Jesus kura sa to me na ahoden safo na he why ni odesenia obetimi ato safo ano mu ana puna Yesu ebia ma no hwa na betimi atum so tum so a hwan na betimi ebi pe se otia se se sa puno na oka wa sam the open door no e gina ho ma boni baka se symbolizing authority and power e ka se okra tumi ani ahoden as obi puno na obi ni ho a obetimi ayeden atum amfa ba bia samfa nya mfa to ho ntiro so nya mi so bebie puna ma wa amfa ho bebia wo hye biara se wo ba ma wa de super papa di a no kwasem ni onu a wo tie mi na e ma se mi a onyakopon na me so american ene se se wo da super papa di a e bi opono ene akwanya bebre e ma oba bi na oto oto wachi e wachi wura mami ya to wachi o wa chepa na oyobi a o abutre o wachi a oto no etie ma amamfo ba beto ne wachi e ba jibi di kwa edwuma ana papa na odi mika aba beto bi e da kru de mami aba sori ahmachi abe shene no menyina ah ti baba ba 630 de kon de na ofra se se oto na duane ohwa na owure bi baye itihu kusu na baje se kusu atade e she no ne pabo asu no wesu we oba se wache wura me de kwom de menti yentem na ma meduane ni bi mendi no so bi gusu a me sese ase ah akomede me azu guru asese sey na opese mi wu ana akomede me me yentem me duane ni bindi na maame ma me duane bindi ma me duane ni bindi aden na o chem ho sa ni nyina maame embua na o jai ade a oye no na o trip rate na o hwe papa no ho no amane mbisa no hwe no tin eduane bigu mu o se afa salad ka ho fa garlic ka ho o yo se number na ho o se maame na akasa na o yi enam bi o to biara kokko number ako kusua baako o yi e ben se fish su baako na o re to so na re to so ma no no e wi ye no o chichire ye e de ma no o de ma no akwa na so be kan se me de mi to eduane mi ntwi aka wo Mama nisi se mi mbisa o hwe ene pua okoy fo okoy mama oto no boye de obaye wie na na manfo frase o moto o ha pa baye baye dubi o moto o moko o ha na ka bi besi o baye wana wa time oba na se o mama me wachi epebi ato na me juma ya fo bi ye juma wa ha e di mepese eto wachi bi ekoma o na wache ni nyina ne boy sey ne boy sey ne boy sey na maame ni so o bobo ke maame ni sey no ho na obo obo bi na so de bi kan ho na maame sey ne maame kwon kwon tima o se da bi me a me kwon am de onyoma na ayden abre o na biska we kwa tu echire na o de koy o wa mre maame ni twen ya be mre wiam ho na o de eyi ni bai ni no man sa abre no Then the next day, no, I saw Baba told the same thing. No, I ain't sir. Oh, yeah, sir. To mammy watch his sir. Mammy no, trying to watch him. Say, but yeah, I won't but talk. Once I will be didn't so. When you be at one or the other, Ako. The old Babu soon me and say, Chidako Papa never to watch him. Or talk the Korean, no one at Finibo to my toy. The old coin at you know. Na mammy who wallety and of five. Or the two Abian or be did the any be a jawality or an unty na or the tenance of your baby, sir. Papa Sua on some bahobio. I wanna or fear a card division of mammy free. Or fear no man or say, oh, hey, Pacho, why am I no cause a menu, dear? By me to watch you are. Na no say, no yamma, say, cat, man, who no card be, wallet be a shawa. Card be a shim. And I'm a frail wallet, you know. I be dim her. Not so sad, so well, as a man I'm a tall watching. Or say, eh, when I do we be do, or say, maybe I sing you now, me walk any, so what, you know, pass an abbot to honor. She can me card, me de quabruchi, dear me, drumman be a missica, some. I will fear by ye, dear Sam, I could do a bruchina, because I mean I was our cardinal. Not see any more watching when I bra. Diana, a dear one, mother, than a dear chin of a panabai and over jay. To be Giana or Coyano. My man Tinicabio, Bussumi, it's here, itchy. I mean, of course, I told him watching, because I probably told him watch any cosso. Do ah, and I'll buy an ocas, eh? Watch your other horse, eh? I was saying, I may add my china and yeduma. Now, I'm presenting no cobby, no so, sir. Very good, nine, I'm quite a wood tall watching now. Obey to me, any scan, because she'll be before fra, or cotton so between Amanaye and Cosso Ama, as you. Ba father ne ko beta ne ka mo ho kwa o ko hu se wa ko hu se restaurant keke place keke bi ho no se ba ma America dey say ah na ma sa how dey me go dey na me mo scam me high side away papa na kasa no ne ko to mu du e sa restaurant na se keke ka no mu si ano a o si ya fere ko la bi na she top white down black ubo ties so madam welcome say madam welcome mami hu ade ko na hin no na mi Welcome, son of the cotton. Cotton, I said, of which my friend and I about from your sea. And there, Eddie Queen. Mammy, we, and I, Jumano, Minibush, and Minubiara. A Jumano, I may be no, and I'm the shining, sir. If the Anibium will be our bay, watch any nomina, but your man will be her. And until my memory assurance, sir. We are aiming, presuming, bet your cassie, bet you be a cassie, base and an answer no. Make on a be a messy dining, me na ewa ha, Hannah Betna, we be a intermediate call. Was eh, who I am, Da na. Why no home basabasa? Na overpay the anel or GBD be free, and ah, or cast a medium to the amin to a canoe. Na a ye me. The man with the show, sir. Na papa na make an asem se obetu bia wentu aka na oyeme na ebe hu mehwu suban ene se de wa botre sitie na efri ene ekọ no bibia wote no kofa woni ukrun ene obusu enyina ebra betena ha dan me si ama e wa wodia we ne mehu nu sampa o si good attitude open doors and opportunities su papa ai be den di acha foforo no na msana kunya we su bebre ebokwan eyeden edima ye eni tino se nyankopon se we bie kwan bia to ho amawo yesu kristo ka chef ye da asafo ne se menimu nyuma bo homoden de papo homoden no wa homoden bo no eye ye keto akra kristo fo dodo san ene betimi aye de mama ye obapam okra bagaza won hufi bodi di watem papa mi anye sa ano pano nshira papa no bade o ka akra na e mesin se o se eduane we se otip ma me se wati bia mo bia ma me nya botre e de supedi mfa ho ka no abo but o man bi die me su papa o da ne die no nam so e ma e bi akonja e den e ma ye eti die be su e firi mu ne se ye nda supedi na Jesus Kristo pon bia wo bia to ama me no mi ne bia no sa pon no obie no betumi atum na tum su wi a obie no betumi abie na me hira o na me nom na me nka ho se waye krado na otie nkwa asem nim se otutu abrabo ho a ebe fo kwa be akonya bebre so na tumi aboa wo e ma odumpunu ayeden ebi amo sutas ne mumbai odum fo mo fo bada wasi wasa mba kwa ese be ejuma asaba wo chen era wasi so akasa tro ma wasa menye ejuma o manyonyo no hunu ntuma na mopa se be ya bi odumpunu ama wo mada wasi ra di yesu di mu ene ebo mpai onia so fa kristo so kra je nkwa nda ya dombre nda ya kwa jida onia o ma nda ensa ho fa kristo so kra je nkwa e kristo pia emu biara anyo yira ba e ya msomfo akwae fo na mede asami na life word media ministry so na mede breo ya mishwa telephone number 0244869499 0244869499 na me email hefordjackson@ymail.com hefordjackson@ymail.com nyame shraw se wuti nkwasem dafofo so ebese shia bye bye.